Masaye na ng'ombe,
sima kamla nyama.
Masaye na ng'ombe,
sima kamla nyama.
Masaye analia,
majalie, Masaye majalie, ng'ombe kaenda.
Si mwezenu nisimulie ng'ombe kakuwa upesi, mwacheni leo aliwe. Nipeni japo nafasi, mwezenu nisimulie ng'ombe kakuwa upesi, mwacheni leo aliwe. Angeliwa na samaki,
Masai ungejutia, muache simba e ahangaike na.
Angeliwa na samaki,
Masai ungejutia, muache simba e ahangaike na.
Vibaya hivyo, vibaya hivyo, kunjua yako nafsi, wache simba ajilie.
Vibaya hivyo, vibaya hivyo, kunjua yako nafsi, wache simba ajilie.
Vibaya hivyo, vibaya hivyo, punguza mori shusha mkuki, simba ajitafunie.
Vibaya hivyo, vibaya hivyo, punguza mori shusha mkuki, simba ajitafunie.
Masaye na ng'ombe,
simba kamla nyama.
Masaye na ng'ombe,
simba kamla nyama.
Masaye analia,
majalie, Masaye majalie, ng'ombe kaenda.
Adi kwetu Zanzibar,
tukale uyowe, tupike masoto yo, tukale urojo,
ukale nyama ya pweza, ulewe utavyoweza, ukaninishe mpore moto moto bakuli,
tukale uyowe,
una halua
masoto
tam tamu, halua halua halua
masoto,
tukale baby halua.
Changa,
kifosi utaharibu we.
Kiss me, kiss me.